Kucha wama kwenze gai J Dodo. Enze wachikata imo J Dodo. Zenzo puka kafika J Dodo. Enze nipendewe imo J Dodo. Kucha wama kwenze gai J Dodo. Enze wachikata imo J Dodo. Zenzo puka kafika J Dodo. Enze nipendewe imo J Dodo. Love many but hated by a few. Nigga was a treasure unless chill a fool. Umuyo alipofia peacemaker. Bala mufuluka wonse mte ineneka. Ukoma kuja na heta mbale imozi. Ukalichea influence ya uyu mboizi. Eva Jovio, smiling assassin. Kuziwa china kupaya nichishoka na paraffin. Hudu yonse inalila pay enough. Waka pokola kuchita kusali. Plagi warafu wakabwela kurekod. Ono kachinga akabwela kurekod. Kucha wama kwenze gai J Dodo. Enze wachikata imo J Dodo. Zenzo puka kafika J Dodo. Enze nipendewe imo J Dodo. Kucha wama kwenze gai J Dodo. Enze wachikata imo J Dodo. Zenzo puka kafika J Dodo. Enze nipendewe imo J Dodo.
Heba yagwe mani baba mundu wanga my guy. Wendo nifakabo baba kari my guy. I don't understand it, why you gone my guy. You got me smiling instead of crying my guy. Mbonde satana shono ngomba goge niwe mufada. Zeto tuwa ni frizi mbuli wa sana. Hama patu blow nede wa sama. Ati huu kono wakuye wawenele wii. Wati unambela kuti anafunda jewi. Jena mamiki miu eko na wene swilili. Ana sama seka ama lila chema omi.
Kucha wama kwenze gai J Dodo. Enze wachikata imo J Dodo. Zenzo puka kafika J Dodo. Enze nipendewe imo J Dodo. Kucha wama kwenze gai J Dodo. Enze wachikata imo J Dodo. Zenzo puka kafika J Dodo. Enze nipendewe imo J Dodo. Yeah. Favorite song yake enze wambala J Dodo. Elo besti wake enze hasela J Dodo. Vama lika nigga senze limo bad J Dodo. Vama Moski, Wisco, Loko Nyagi J Dodo. Ule mubadi futi pachipani J Dodo. Patu saka eso sokwene za bani J Dodo. Uko kweva zaka kula sana pang J Dodo. Enze kazen bad futi munzanga J Dodo. Hudu yonze inalila pay enough J Dodo. Waka poko la kuchita kusali J Dodo. Lagi warafu wakabwela kurekod J Dodo. Ono kachinga akabwela kurekod J Dodo.
J Dodo.
J Dodo. ZWAP.com.